boy, pass me the weed, the bus is some real shit, nigga. Hey. And I come walk a fresh time when I saw you, baby, I be looking to your eyes. Your hips don't lie. Sana only friend in Shangas. Hey, just wanna tell you, ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, a bad man done confused. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose. Ooh, nikwambie na kupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, I love you. Takupenda kesho, I love you. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi wangu. Mosokani tena. Oh. Onga yonga yonga yo. Matone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo kulilinda penzi ni fundo la hirizi. Oh my oh my oh my oh. Shikilia gega unyama ya ufizi. Miwa yo ayo ayo. Kiniacha wewe pata uchizi. Tane tane sikinai yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane sikinai yako mahaba.
Penzi wewe.
Tupeane
penzi wewe.
Hata kwa siku mara saba. Ooh, I never feel how I feel to you. Si a bad man, boss, so can't confuse. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose. Choose. Ooh, ni kwambie nakupenda leo, nitakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Nakupenda kesho, I love you. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.